katonda wange gwe eyankula omusaayi gw'omuwendo
eri ekulukusa gwe wasasula ebbanja lyonna
eddembe lye nnina ayoka n'essanyu lino lyewampa sirina gye nnyinza kukola okuggyako okusinzanga eddembe lye nnina ayoka n'essanyu lino lyewampa sirina gye nnyinza kukola okuggyako okusinzanga halleluya osinzibwe
Okwagala kwo. Cheba nyimba, cheba ntenda okwagala kwo.